Poti kangana loba e. Boya mala makamba meseni koloba ya baninga ya bangomba loba kate. Ba meseni koko sabato. Lokutana bango esi emonani. Bamandi abale kimingi na mokini oyo ya zambe. Bakosuka kaka boye. Monoko, pompe kisangate, boya malamaka mameseni koloba ya baninga ya bangomba loba kate. Bameseni koko sabato. Lokutana bango esi emonani. Bamandi abale kimingi na mokini oyo ya zambe. Bakosuka kaka boye. Botikanga na loba e. Boya malamaka mameseni koloba ya baninga ya bangomba loba kate. Bameseni koko sabato. Lokutana bango esi emonani. Bamandi abale kimingi na mokini oyo ya zambe. Bakosuka kaka boye. Sangate, boya malamaka mameseni koloba ya baninga ya bangomba loba kate. Bameseni koko sabato. Lokutana bango esi emonani. Bamandi abale kimingi na mokini oyo ya zambe. Bakosuka kaka boye. Kataze niseme, uniache niseme, wanataka ya wenzio, ya kwao awakupi, ya kwao wanakunyimae, uniache niseme. Thank you. katanze